Banana chungo, Mr. Lips.
It's Kai J on the wave. And exclusive from WuchaWap.com.
Stina badwa kuvinondo, baba zibandise ma rich kid. Forever selling and 26 feet. Nsansa ula beat, kulu mean smith. Konga ikamba pasadali, let's meet. Gasuma nimvela mushe kwela kansimbi. Kamyange matako ya chimbwi. Daba chika pika ni dimwi. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zaka. Yeah, padiapwa wanu tusati. Ni mabala kata choka mande tusandi. Kulibefe neunga kambi. Magendo bakariona bacha zampi. Why chiku baba nipaseko ansa. Dine mwine wa mike nduweka dansa. Down to earth nga wea gona pampasa. Mweni kweli la tumandike tuenda sasasa. Pano na chongo fa upuba siba madia. Namba magelo balu ba mabadia. Mr. Lipsy Drake sinaba dismo. Ufuna tikuma na tipeze pali manika mo. Sina patwa kuvinondo baba zibandise ma rich kid. Forever selling and 26 feet. Nsansa ula beat kulu means meat. Konga ikamba pasadali, let's meet. Gasuma nimvela mushe kwela kansimbi. Kamyange matako ya chimbwi. Daba chika pika ni dimwi. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zaka.
Piki mani ndemo weni ya kalumba. Umupali ine kwena akasunda. Pama nikambila kwe ine pantumba. Ame goten basala mankumba. Unizo nanjawele komita suicide. Lips kipatari fulu ni kutubai. Vema big teams kawa man fit. Pali neo bazaka kushuta na admit. Uchuping ni mpula muli nowa. Ise my dreams ya shitika emo still waiting. Bro ngati dimu guys we are poor. Manimbo yanga yali la fulu
musoma. Sina patwa kuvinondo baba zibandise ma rich kid. Forever selling and 26 feet. Nsansa ula beat fulu means meat. Konga ikamba pasadali, let's meet. Gasuma nimvela mushe kwela kansimbi. Kamyange matako ya chimbwi. Daba chika pika ni dimwi. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zakafana.
Yinda ndira kuno nisagari. Muntu wandi nchete kirabari. Suo chivere shipereka kutari. Olo unizo nda uzakafana BP. Olo muni kamba nipanga la tibeta. Barungumba palastu kapanda. Baleko mushe sibasi ya kukamba. Bacheze nivadi wakamba.
Sina patwa kuvinondo baba zibandise ma rich kid. Forever selling and 26 feet. Nsansa ula beat fulu means meat. Konga ikamba pasadali, let's meet. Gasuma nimvela mushe kwela kansimbi. Kamyange matako ya chimbwi. Daba chika pika ni dimwi. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zakafana depression. Depression. Azakafana depression. Depression. Kunikongeleza umoza, zaka.
Exclusive from GuchaWap.com.
It's Kai J on the wave.